engenzeki ngalindele ukuthi sihlangene njengamakhaphuli bese ngithi ukhuluma ngendaba yokudivosa nokuphinda ushado. Kodwa ngicabanga ukuthi ibalulekile ngalezi zathu engizichazayo ukuthi kuyasiza ukuba nesense yokuthi ngila ngila ngiyoze ngife ngila. Kuyayishintsha indlela oyi-approach-a ngayo indaba yokunakekela umshado wakho. Le nto yokungaboni kanjalo yenza abantu babe budedengu uma bekhetha umuntu abazoshada naye. Umuntu ocabanga ukuthi ngisangabuye ngidivorce uma kungalungi ngiyothatha omunye, akaqapheli njengomuntu owaziyo ukuthi angisoze ngidivorce ngiyoze ngifelela nalo muntu uma ekhetha. Leyo nto yenza abanye abazalwane babe nesibindi sokukhetha ukushada nabantu abangakholwa. Ngoba uma kungalungi noma nimqwashisa uma kungalunganga, no problem, ngiyodivorce ngithathe omunye. Abanye bayapatanisa noma azi ukuthi umuntu wakhe akakholwa, enzele nina maselenze premarital counseling uzokuthi umuntu usindiswe kwi-counseling ngoba useshilo ukuthi eyi lo mfundisi uzoshadisa ngeke azavume maye wathola ukuthi wena usindisiwe bese eyampholishe avume umuntu kanjalo. Uthi udidisa befundisi ngoba unakhe emqondweni wakhe ukuthi uma kungalungi lungile phela kuyadivorswa ngiyoshada omunye. Noma epika umuntu osindisiwe, apike abuke izinto zangaphandle, abuke ubuhle uma kuyindoda ikhethe kowesifazane, owesifazane abuke imali nempumelelo, noma ebona ukuthi i-behavior kuzoba nzima. Indlela yiyona ngokwe-character noma esindisiwe, kodwa kakhulile enkosini, ampike anyway. Ngoba uma kwenzeka kungalungi, kubi khona kodwa phela kulungile siyodivorce bese sishade omunye. So ke lo mqondo ocabanga kanjalo wenza abantu babe budedengu uma bekhetha. Wenza nasebeshadile bangafaka amandla onke ekwenzeni umshado wabo usebenze. Umuntu akasiboni isidingo sokufunda ukuyithoba zehlise, akasiboni isidingo sokwenza ama-sacrifice angempela, akasiboni isidingo sokubekezela makunzima ngoba uma ingalungi le nto ngizoyishiya ngoqalene. So ke kuyawamunca amandla, kwaqeda amandla okumele ngabe siyawafaka emshadweni mase nomqondo wokuthi sisangadivorsa siphinde sishade. Inhloso yami-ke ukukhipha lowo mqondo ngokukhombisa ukuthi izwi likaNkulunkulu livumela makunjani idivorce nokuthi livumela makunjani ukuthi uphinde ushade after udivorcile. Kodwa ngaphambi kokuthi ngingene kuzona lezo zinto ngqo, ngicela ukunikhumbuza nje ama-statistics ngendaba yokudivorsa. Ngoba thina esenkonzweni sibuye singabe nawo umqondo ukuthi inkinga inkulu kangakanani, even nakubantu abathi basindisiwe abantu abakholwayo. Ngo-2022 okuwona ma-stats akhona manje, njengoba ku-24 u-stats essay uba 2 years behind. 2022 unyaka nje wonke lo 12 months ama-divorce arejistiwe 20,196, 20,000 wabantu e-South Africa nje kuphela abahlukanise imishado yabo. La KwaZulu Natali 3,074 abantu abahlukanisa imishado. Bathi u-54% wawo, so over uhalf wale mishado ehlukaniswayo ithina abantu abamnyama. Qala sasazi ukuthi kudivorce abelungu, into yabelungu lento yokudivorce akudivorswa kwaZulu. Kuyadivorswa-ke manje. So ke more than half, 54% wabantu abadivorsayo eMzansi ithina abantu abamnyama, 11,000 kwalowa 20,000. Uma beyihlakaza some more, abantu besifazane aba-initiate ama-divorce, 55% wama-divorce akhona kusuke kuwumama othi ngikhathele ngicela ukuphuma. Then u-33% amadoda. Then-ke u-5% nje kusuke kuvunyelwene bobabili uthi omunye elifaka ngapha iphepha nomunye walifaka ngapha ukuze bahlukanise. Kodwa isikhathi esiningi omama abathi kwanele ngifuna ukuphuma. U-42% badivorsa ungakapheli u-10 years. Mabebala inkinga enkulu ila ku-5 kuya ku-9 years, 27% almost abathathu kwaba u-10 abadivorsayo badivorsa between 5 years no 9 years. Konte khona la, umzwe nomfundisi uma ikhuluma. Kaningi sekuphelele honeymoon yokujabulela ukuthi sishadile sengene reality manje yokuthi yazi yazi lo muntu nje futhi akazokushintsha. Ubusamzama in the first 2 years, 3 years uthi hayi ngizodasida kuzolunga. Manje ithi 5 years uyabona ukuthi akuzukulunga. Manje ithi 6 years ngizoyibekezelela noma ngizokuyibekezelela. Labo 7, 8 years abantu abaningi bayadivorsa, bayehlukanisa imishado. Ma bekuba iminyaka, i-average wamadoda ilaku 46 years. Amadoda la afuna ukuphuma khona emshadweni, abesifazane kuba la ko 42. So ikhona indaba nala kuma 40s. Abantu befuna ukuhlukanisa. Okubuhlungu-ke, more than half, 55% kusuke kuney'ngane ey'sencane. Ezi-under 18, iy'ngane ey'suke zikhona uma kuhlukaniswa le mshado. So-ke ayilimazi nje kuphela labantu abashadile, iy'ngane ey'sala yilimane. Ma bebala izathu, awulalele ezinye zale y'zathu ezowu-10 abathi these are the top 10 reasons ezenza abantu bahlukanise. Babala i-communication. I-communication ma uyi-translator ngokwezwi likaNkulunkulu, impakamo nokuyicabangela wena. Ngoba yini into eyenza umuntu angasibona isidingo sokukhuluma? Isikhathi esiningi, no mani ngizozenza lezi zinto umfazi akangilandele. Le mpakamo yendoda eyenza ama-psychologist asezweni athi akukhomunikhethwa kunomshado, kanti ngoba akukhomunikhethwa ngoba abantu baphakeme, omunye akasiboni isidingo sokuzehlisa achazele omunye ukuthi ucabangani. Nale nto yokuyicabangela wena, i-right kumina le nto angisiboni isidingo sokumchazela kangako. So-ke ma uyikhuluma ngokwezwi, impakamo nokuyicabangela wena, ungamcabangeli lo munye, i-cause ephambili for ukuthi abantu ba-divorce. Ukungathembeki sometimes or isikhathi esiningi ukuphinga uqobo lwakho, kodwa futhi nalento ekhona manje yokufletha ma social media kakhulukazi. Ufica umuntu ekhuluma owesifazane ekhuluma namanye amadoda la ko Facebook, nendoda ikhuluma nabantu besifazane la, uyabona kuyadlaliswana, uyabona ukuthi into engagcina ihambile leyo nto, kanye nocansi uqobo lwalo iyaba yikhozi enkulu ye-divorce. Iy'mali ziyinkingi, iy'ngxabano ey'dalwa iy'mali. Ukuphambana kwezenkolo okwandayo nasemabandleni manje, uthole indoda ifuna kukhonzwe la, umama ufuna kukhonzwe la, akuvunyelwana. Akekho ofuna ukuthobela omunye, akekho ofuna ukuvumela omunye. Ukungabi khona kwenkonzo yasekamelweni abantu beshadile, ukugodlelana kuyinkinga enkulu. Iy'ngxabano ey'dalwa umndeni, ama-in-laws, abasekhweni, abasemzini, ney'ngxabano abayilethayo kanje bashadile, inkinga enkulu edala ama-divorce. Ukusebenza kuze kweqa, umuntu uhlezi engekho ekhaya, uhlezi esemsebenzini, le nto kuthiwa i-workaholism, uhlezi esemsebenzini akanasikhathi salenda, akacheleli. Njengoba kadesho umfundisi, inkinga enkulu. Bese kuba uku-abuse ama-drugs notshwala. Isikhathi esiningi lo omunye ugcine ekhathele ukuhlala nomuntu odakwayo, noma umuntu ose-addicted to ama-drugs. Bese kubalwa izinto zama-priorities nje, ukuthi yini omunye ayibona ebalulekile, omunye ayibona ibalulekile, including indlela ey'khuliswa ngayo ingane. Komunye kubalulekile ukuthi iy'ngane ey'discipline ngale ndlela, komunye akusho lutho, or amanye ama-priorities. Omunye wazisa ama-sports kakhulu, omunye wazisa ipolitiki, omunye wazisa lokho. Ukuphambana kwama-priorities nokungafuni ukulandelana kuyayidala inkinga. Bese kuba ukuhlukumezana. Ukuhlukumezana ngokomoya, umuntu ohlezi ethethiswa. Sometimes ukuhlukumezana physically ngempela, umuntu oshaywayo iyalistwa njengamanye ama-cause e-divorce. Uma kuthi uphetheke iBhayibheli, ngizoya lapha kuMalaki manje chapter 2. Ngizoya kumavesi ambalwa. Ngoba sesiwabonela ama-statistics naleyo background, ngifuna ke sikhumbuzane ukuthi uNkulunkulu wayehlose ukuthi umshado kube yinto e-permanent. Wayehlose ukuthi indoda ishade nowesifazane, bahlale beshadile baze bahlukaniswe ukufa. Yayingekho eqaleni kaNkulunkulu indaba yokuthi abantu babuye ba-divorce. Ngicela ukukufundela nje la kuMalaki chapter 2 kusukela kuverse 13 kuya lapha ku-15. Uthi uNkulunkulu ku-Israyeli, okunye enikwenzayo futhi yilokhu, Nilithela ngenyembezi i-altare likaSimakade nikhaka mbubula ngoba engasayinakile iminikelo yenu. Futhi engayamkeli ngokuthokoza esandleni senu. UNkulunkulu akasayifuni indaba yendumiso yabaka-Israyeli. Ufuna nje ufisa ngathi ngavala ithempeli baphume bahambe, uyabachitha uyabarejecta. Bese yachaza ngenzansi ukuthi yindaba. Uthi verse 14, bese nibuza nithi ngani na? Ngoba uSimakade ube ufakazi phakathi kwakho nonkosikazi wobusha bakho. UNkulunkulu wayeufakazi phakathi kwakho nonkosikazi wobusha bakho, base bedivorsa la manje. Mayethi uNkulunkulu unkosikazi wobusha bakho, uveza ukuthi uyamsela manje, uyamhlakaniphela mawusumdivorsa ebudaleni bakhe. Wamthatha esemusha, esemuhle, nabanye bemfisa, wamshela, wamwina. Ma esemdala, usufisa abanye, wena oneyindlela zokubathola, sewuyamlaxaza kanjalo. So ke i-divorce isikhathi esiningi emehlweni kaNkulunkulu ukumsela omunye umuntu, ukumtsotsa omunye umuntu, umthathele iminyaka yakhe yobuhle bakhe. Kade bekhona abanye bebengamthatha ma esemdala, kufana nomuntu oyithathile wayisebenzisa into, ma esecikekile yona ilaqazi lapha kathembeki kuyona. U-emphasize le nto mayethi unkosikazi wobusha bakho. Mesethi wena ongathembekanga kuye, ukudivorsa ukungathembeki. Bewukade uthembisile ukuthi niyohlukaniswa ukufa, mawusumlahla awusathembekile ey'fungweni zakho owawuzenzile. Uthi obe umngani wakho mayiqhubeke. Lo muntu benikade nisondelene naye, niyinto eyodwa naye, nakha impilo naye, nihlanganisa iy'mali naye, nikhulisa abantwana naye, nakha umndeni naye, yonke into niyenze naye, manje uyambetraya. Ulahle umuntu wenikade nisondelene naye, nincikene naye, i-divorce iyibetrayal. Besethi obe umngani wakho nonkosikazi wesivumelwane sakho, wawuvumelene naye, nafunga phambi kwabantu naphambi kaNkulunkulu ukuthi abaye bakhona abanye niyohlukaniswa ukufa, manje sewaphula isivumelwano. I-divorce i-vow breaking, ubreak ama-vows akho uma usuthi uyamdivorce umuntu. Athi verse 15, kanti uSimakade akabenzanga yini babanyamanye na? UNkulunkulu akenzanga yini u-Adam no-Eva banyamanye? Wasothi nayo yonke eminye imishado yoba nje. I-design kaNkulunkulu ukuthi abantu babe nyamanye for life. Ngakho uma udivorsa uphula i-design kaNkulunkulu. Ngizama ukuchaza ukuthi uNkulunkulu ubona umshado njengento e-permanent, ayamukeleki indaba ye-divorce kuyena. Bese thi emboyeni nasenyameni bangabakhe, kungani babe munye na? Wayefuna ulibo olunobuNkulunkulu. Waye uNkulunkulu afuna abantu babe munye, indoda nomfazi for life, ngoba wayefuna ulibo, uzalo, ufuna abantwana abanobuNkulunkulu. Ngamanye amazwi ufuna iy'ngane y'khule zazi uNkulunkulu. Umshado ithuluzi likaNkulunkulu lokudlulisela ubungcwele ezizukulwaneni esilandelayo. Ngakho uma senidivorsa nidlulisela ukukhohlakala ezizukulwaneni esilandelayo, ngoba iy'ngane seyibona lo mgilingwane eniwenzayo. Nangu ma usenenye indoda, nangu ubaba usenomunye umama, lokukhohlakala sekukhona okuningi, nikudlulisela naseyinganeni. Ezinye zezathu uNkulunkulu engayifuni i-divorce. Uthi ngakho-ke qaphela enhliziyweni yakho ukuba ungamkhohlisi, ungabi umuntu o-deceitful, umuntu onamanga, owathi ngeke angilahle sengilahla manje. Umuntu o-divorce omunye unjalo. Ungamkhohlisi unkosikazi wobusha bakho. Athi verse 16, uSimakade uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, phela ngiyazonda isihlukaniso, ngiyayizonda i-divorce, akayifuni uNkulunkulu. Noyimbathisa ngobudlova, cruelty, ukudivorce umuntu ngiba cruel kuyena. After yonke le minyaka nayo yonke le investment umuntu aseyifakile kuwena, bese uthi wena uhamba nabanye, ucruel, uyamlimaza, unobudlova, njengomuntu one-violence. Uma umdivorce umuntu ufana nendoda emshayayo imfazi, ngoba umshaya futhi umshaya ngey'ndlela ey'julile uma umshaya ngedivorce. Kanjalo nomama kubaba. Bese siye ekugcineni, ngakho-ke qaphelani emoyeni wenu ukuba ningakhohlisi, ningaba abantu abanjalo. Ngicela ukubuka uMatthew 19 ufuna ukufunda leverse lodwa nje la elicizelela lento le uNkulunkulu iplan yakhe ukuthi umshado ulaste ilifetime. Matthew 19 uzokhumbula uJesu ubuzwa abafarisi ukuthi kulungile ukumdivorsa unkosikazi wakho nanoma ingasiphi isizathu. Babe njalo kwa-Israyeli ngalesi khathi uJesu ekhona, wayedivoselwa noma yini unkosikazi. Ma uvuke nje ungasamfiki, ukuzwa abantu bethi akukho lutho, ma ukuthi bangwane akukho lutho, we fell out of love, akukho kutheni, futhi ma uqwanda akukho ngempela, akasamfiki. Isikhathi esiningi usefila abantu khona sebebona lapha ko-Facebook ubona kuthembisa ukuthi uma ngingathi la ngahlangana, akasamfili-ke lo owakhe anayo. Babe njalo ngesikhathi sikaJesu, wayedivorswa noma kanjani uNkulunkulu, be-misinterpreta uDuteronomy bethi uMose wathi obovela umnika incwadi esahlukaniswa. Bakuthatha bona lokho sengathi kulungele ungamdivosana noma yini, futhi longese umnika nje incwadi esahlukaniswa. Kanti uMose wayezama ukuvikela lo mfazi oxoshwayo ukuthi kungagcini kuthiwa uyena oyihambele. Mnika incwadi ukuprove ukuthi wena omxoshayo, wena ongasamfuni. Hhayi ngoba uNkulunkulu wayethi bangadivosela noma yini. UJesu uma ebaphendule uyabatshela ukuthi no, kwakungasiyo iplani kaNkulunkulu leyo. Athi kuverse 8 kaMatthew 19 uJesu wathi kubo, ngenxa yobulukhuni benhliziyo yenu uMose wanivumela ukuba nehlukane nabomkini, kodwa-ke kwakungenjalo kusukela ekuqaleni. That was not the plan. Kusukela ekuqaleni kwakungenjalo, uNkulunkulu wayengenayo inhloso yokuthi abantu bahlukanise. Uma edala u-Adam no-Eva inhloso yakhe kwawo ukuthi inina nobabili ngiyoze nginithathe ngokufa, wayengacabanganga uNkulunkulu ukuthi kuyoke kube khona omunye umama nomenye indoda. Kwaku-Adam no-Eva for life, nakuthina sonke uNkulunkulu uhlose kanjalo. Ngakho i-divorce ukuhlakaza icebo likaNkulunkulu. Now, kodwa-ke sesikushilo lokho, ma ulifunda izwi likaNkulunkulu uyabona ukuthi khona zikhona iy'khathi i-divorce evumeleke ngazo. Ngiyafuna ukukhuluma ngazo lezo y'khathi kafishane. 1 Corinthians 7 okokuqala, uma ukuthi uyangilandela, uthola amahlandla okudivosa uNkulunkulu awavumelayo, kodwa awuvumelekile ukubuya ushade omunye umuntu. Nisenamba thanda. Ungadivosa kule ngizokhumbisa namanje, kodwa uma usudivosile awukwazi ukuthatha omunye unkosikazi noma uyogana enye indoda. Kumele nihlale nisingile kanjalo noma nibuyelane for life. Uyoza shone kuma ungakwazi ukuganwa omunye noma ugane omunye. U-1 Corinthians 7 ukhuluma ngaleyo nto ku-verse 10 uthi umphostoli uPawule, kepha kwabaganeneyo abaganiweyo ngiyabayala, kodwa kungemina kuyiNkosi, umfazi makangahlukani nendoda yakhe, ungadivorce. Bomama 55% omama bafaka ama-divorce. Umfazi akangahlukani nendoda yakhe, kepha uma ehlukene nayo, uyayizwa leyo, khona iy'khathi okwenzekayo abantu bahlukane noNkulunkulu, aku-acknowledge lokho. Kepha uma ehlukene nayo, makahlale engaganile noma abuyisane nendoda yakhe, nendoda ma ingahlukani nomfazi wayo. Ma kwenzekayo kodwa kudinga ukuthi nihlukane, ngoba ikhona iy'khathi ey'njalo. Hlalani ningaganileke, ungagani mama, ungagani wababa. Uma ngempela sekunixaka ukuhlala nganodwana, buyelanani after i-divorce. Uma ucabanga, ziningi izinto ongayifaka phansi kwalawo mahlandla la uNkulunkulu amukela khona ukuthi abantu badivorce kodwa bangashadi, babuyelane uma ukuthi bafuna ukushada futhi. Esinye sawo ilento yokuhlukunyezwa physically. Ezwini kaNkulunkulu, for example, kuMatthew 10, uJesu uyabayala abafundi bakhe ukuthi uma behamba beshumayela ivangeli bese beyanihlukumeza edolobheni elithize, abayifuni lento eliza nayo kaJesu, bayamshaya, banifake emajele, bayanibulala, uthi anobalekela kwenye indawo. Lapho uthola i-principle ye self preservation ukuyivikela engozini akalindele uNkulunkulu ukuthi uhlale uzubulawe kanti bikhona indlela yokubaleka yabona mayivaleka indlela zokubaleka ingeke indlela yokubaleka ungazange uone then yebo uNkulunkulu uyafuna sikubekezele ngisho ukufa kodwa la emshadweni I don't think it's one of those situations akalindele uNkulunkulu ukuthi uzubulawe ngoba kuthiwa divorce ma kungasahlaleki ngempela uverse 11 uyangena ka 1 Corinthians 7 kepha uma ehlukana nayo then makahlale engagamile ningahlukana ekhathini enjalo umdivorce umuntu kodwa ukwazi ukuqhubekela phambili inumbers abantu zikhona ke iyikhathi la uNkulunkulu evuma khona ukuthi ma sendivosile yes usangaqhubekela phambili zimbili kuphela engiyibonayo lezo kaNkulunkulu lesi esinye futhi siyabangwa naphakathi kwamatheologian abefundisa ukuthi ngabe sisho lokho ngempela yini kodwa ngizonikhombisa zombili lezo yikhathi kuphela mangiwela ke kuMatthew 19 ila esokuqala sesibona khona unelungelo lokudivorsa bese uganwa omunye noma ugane omunye uma umyeni wakho nomnkosikazi wakho ephinile uMatthew 19 verse 9 kusho leyo uJesu mayekade eqeda ukuchaza leya nto ukuthi uNkulunkulu wayengahlosi ukuthi abantu badivorce uthi namanje ngithi kini yilowo nalowo olahla umkakhe kungengenxa yokuphinga bese ganwa omunye uyaphinga ngamanye amazwi ma ulahla unkosikazi wakho engazange aphinge bese uyothatha omunye unkosikazi wena nalowo unkosikazi omthathayo niyaphinga lowo mshado ensuke ngena kuwona uyi-adathi lowo mshado lowo kodwa ma ulahla unkosikazi udivorsa kungenxa yokuphinga then lowo mshado ongena kuwona awusiyi-adathi ichaza lokho leli vesi le so ke kunento la endabeni yokuphinga emehlweni kaNkulunkulu ewukunqamuka komshado emehlweni kaNkulunkulu kunento kulento yocansi uNkulunkulu kuyidalele ukuthi ibe semshadweni irepresenta lento uNkulunkulu methi ababili babanyamanye baba umuntu oyedwa yona irepresenta physical abantu ababili bayahlangana ngempela physical kube ngathi umuntu oyedwa yinto okungafanele i-enjoywe anywhere else into yabantu abashadile ababili kuphela kumele ibe unique ngakho i-adultery ukuthatha leyo nto uyoyenza nomunye umuntu kuphula lokuba unique komshado awusekho unique anymore ayisekho into lomshado ngoba wena sewuthathe le nto e-special leli diamond lasemshadweni wayophisana ngalo ngaphandle i-adultery inento emehlweni kaNkulunkulu ewuphula fundamentally umshado uphula futhi le emotional connection angithi besithandana nawe ngoba bengikwethemba nawe ungethemba ngathi ukuthi ngiphephile kuwena nami nawe uphephile kumina ngakho lolu uthando liyakheka makunjalo i-adultery iyayiphula leyo nto leyo angisakwethembi sekunzima nokuthandana sekunzima nje nokusebenzisana emshadweni i-adultery iphula leyo nto leyo iphula nale spiritual contract ekhona ngithi umshado uyivawa umshado isifungo ukuthi mina nawe simunye for life ivawu ispiritual ngoba uNkulunkulu kubamba accountable for izinto ezishoyo isifungo wasenza noma abantu bangasikhohlwa na usikhohlwe asikhohlwe ezulwini ngakho si spiritual ngoba sibaliwe zulu uNkulunkulu wazi ukuthi wena nalona afunga ukuthi niyohlukaniswa ukufa akayi recognize lento manje usuyenza wena kanjani usuphuma uyolala nomunye so i-adultery iphula le spiritual contract esikhona phakathi kwabantu ngenxa lokho uNkulunkulu uyavuma lo obetrayiwe ukuthi adivorce ngoba in a way le lomshado wena ophingile sewahlukanisile ngokuphinga kwakho usengadivorsa aphinda yoshado omunye kodwa ningizwisisele abangcwele akugqugquzelwa lokho akusiwo nomyalo. Alikho ivesi elithi mhla waphinga ube uphuma uphela ungalokho ukuthi uhlale. Instead, iBhayibheli liyayigqugquzela indaba yokuphenduka, indaba yokuxolela, indaba yokubuyisana. Lo owoniwe akalingisi uNkulunkulu. Kukangaki thina siphinga kuNkulunkulu? Sengisho thina sonke nje. Ngoba iBhayibheli iyakhuluma kanjalo, lifanekisa uNkulunkulu njengomyeni, thina njengomkakhe uNkulunkulu. Kukangaki siphinga njalo mawona upreferya ezinye izinto ova uNkulunkulu. Upreferya imali ova uNkulunkulu. Upreferya ilust ova uNkulunkulu. Upreferya into zasezweni ova uNkulunkulu. Uyaphinga kumyeni wakho uNkulunkulu. Uthi amanye amadoda angcono kunawe. Isono siyileyo nto leyo. Ubona izinto ezingcono kunomyeni wakho bese uyangena kuzona uzenze. Bese uNkulunkulu enze njalo. Asixoshe. Akasixoshe. Kunalokho uthi asiphenduke, asixolele, sibuyisane over and over. Kuhle ukwenze njalo emshadweni. Kuhle nakumadoda. Amadoda ayiphendukezela le nto athi kuhle umama axole indoda emayiphingile. Kodwa never indoda ixole unkosikazi ophingile. Kanti ezweni kaNkulunkulu ku-apply both. UNkulunkulu akuthi uyindoda, kuxola yena. Ithina esikwi-role kankosikazi njengebandla, kodwa uyena osixolela ukuphinga kwethu. Ngakho kuhle ukuxola nxa umuntu ephingile, yize noma uvumelekile ukudivosa bese uyoshada omunye umuntu. Nalo osuke onile kumele aphenduke. Inkinga isikhathi singijwayele ukuba lapho ukuthi abantu abaphenduki ekuphingeni kwabo, ikakhulukazi amadoda. Uthi uma esenambithile umuntu noma ebuya neyimbali kusuke axolisa aphinde aphindele khona. Abuya axolisa aphinde aphinde khona, aphinde aphinde khona, agcine ebonile umama ukuthi akaphenduki okwangempela. Ufuna kahle kahle ukwenza into ethi ukulamanisa, unofficial. Amadoda ayayenza leyo nto, lokhu kukhuhlakala lokho. Bagcine bebaningi futhi eseze wabamukela ukuthi bakhona kuyaphuma yekubona ubaba ngoba usahluleka ukukhuza indoda engaphendukileyo ekuphingeni kwayo. Umama unalo ilungelo lokudivosa bese egana omunye esimeni esifana naleso. Ni number 10. Isizathu sesibili esamukelekile kuNkulunkulu ukuthi ungadivorce uphinde ugane noma uganwe, ilesi sizathu sokulakaza. Umuntu avela kushiye, akasafune lutho ezomhlanganisa nawe, akabuyi, akananhloso yokubuya, sewuzamile, ukushiyile nje. In such a situation unelungelo lokudivorce bese uphinde ushade. Leyo nto ngiyibona ku-1 Corinthians 7 uverse 12, uthi uPawule uma ekhuluma. Manje-ke kwabanye ngithi kungasho yona inkosi ukuthi uma umzalwane enomfazi ongakholwa, yena ivume ukuhlala naye makangamlahli. Kanjalo nomfazi ume nendoda engakholwa, yona ivume ukuhlala naye makangayishiyi. Usathi nje abantu abangadivorce noma emubi kanjani lo owakho. Ngoba ukungakholwa kuchaza lokho. Umuntu ongakholwa mubi futhi akabi ngcono. Umuntu ongakholwa angayishintshi izono, ayeke sotshwala angene kwesokugembula, aphume kwesokugembula angene kwesabanye abafazi, aphume kusona angene kwesinye. Kodwa umuntu ongakholwa uya ngokuye ba worse kungakholwa kwakhe, ikakhulukazi umuntu eguga. Unjalo umuntu ongakholwa. Ingakho uNkulunkulu esiyala singashadi nabantu abangakholwa. Okholwa ingcono kakhulu, ngoba noma engahlupha uya ngokuye khule enkosini. Umuntu okholwa uya ngokuye bangcono. Kodwa ke uthi noma emubi kanjani kumuntu wakho oshade naye, ungamdivorce noma engakholwa, hlala naye. Bese verse 14, ngokuba indoda engakholwayo ingcwelisiwe ngenxa yomfazi okholwayo. Khona into yokwahlukaniselwa kuNkulunkulu kwindoda engakholwa manje nomfazi okholwayo, okuchaza nje ukuthi uNkulunkulu uyahlukanisele ukuthi ithole ivangeli eduze, ibone isibonelo sokungcwela eduze, iyathandazelwa la eduze. Ingathi uNkulunkulu uthi mayesindisa umkakho
wena ndoda ngiyakwahlukanisa awufani namanye amadoda wena anabafazi abangakholwa wena ngizokunika umntana nami la endlini yakho ozokulekelela kudonsela ensindisweni iyangcweliswa in that sense akuchazi ukuthi isiye ezulwini just because unkosikazi usindisile nomfazi ongakholwa ungcwelisiwe ngenxa yendoda kungenjalo iy'ngane zenu zingcolile kodwa kalokhu zingcwele again in the sense yokuthi ukungcwela ngithi into eyahlukanisela uNkulunkulu mayethi uNkulunkulu ukuthi samente elidala ma benza i-tabernacle mesethi kuMose akakhe iperfume amtshele ukuthi iperfume akofaka mhloboni yapowder nanhloboni yamafutha ayimikse kanjani iyipayisi khona izonwa ngendlela ethize wayesethi uNkulunkulu le perfume keMose ingcwele anginalo ilungelo lokuzenzela yona endlini zenu so ke uyeza umethi uNkulunkulu iphefumu ingcwele akakhulumi ngokulunga kuphela akasho ukuthi iphefumu ayinasona iphefumu vele yake yona nanini usho ukuthi iyahlukaniselwe mina le Mose le nina ningalobothi niyisebenzise iunique le eyami so ke uma ikhuluma ngokungcwele ukukhuluma in that sense la nabantwana bangcwele in the sense yokuthi uNkulunkulu uyabahlukanisa kwezinye iy'ngane ey'ngakholwa ubanikeza umama noma ubaba okholwayo ozobafundisa ivangeli abanike i-example yobungcwele abaholela enkosini bangcwele ngoba uNkulunkulu bahlukanisele leyo special influence bese thi kodwa kuverse 15 kepha uma ongakholwa ehlukana nomkakhe makahlukane naye umzalwana noma umzalwanekazi ukhululekile kulokho kodwa uNkulunkulu unibizele ukuba nibe nokuthula niyayizwa leyo bangcwele uma lo ongakholwa efuna ukuhamba babekwenza futhi angithi kwakuyihlazo ukusindiswa komuntu lo nkosikazi usesindisiwe akasamkhonzi usiza njengoNkulunkulu uyayihlaza le ndoda uyayimoshela nasemabhizinisini ngoba uma nje wawunebhizinisi kwakhona ama-guild noma into ongayifanisa ney'nyunyana kwakuney'nyunyana zabasebenza insimbi kuney'nyunyana zabasebenza ukhuni kuney'nyunyana zanzani zababhakayo nani njengoba ngiwumnumzane nje ngikule nyunyana leba basebenza insimbi sine patron date uNkulunkulu wabasebenza insimbi uyakhonzwa njengoNkulunkulu kunezinto ezenziwayo laphayana manihlangene manje senginomfazi othi lo waNkulunkulu wami akasiye uNkulunkulu uyangihlaza kulamadoda angisamukelekile nakulamadoda angisakwazi ukusebenza lokukholwa kwakhe sekulambisa mina kufaka mina enkingeni noma yena epersecutwa nami manje sengiyaphesecutwa ngenxa yakhe no akahambi kusho indoda engakholwa so ke babe nakho ukubaxosha abazalwane abantu abangakholwa noma aphume yena ngoba ususindisiwe eyi asikwazi ukuphilisana insindiso yayinoshintsho olukhulele enzayo empilweni yabantu bese efuna ukuphuma lo ongasindiswanga uthi uPawulu emdedele kuyaphuma ungalwi umbamba yes khona zama ukumphesuwade uma engaphesuwadeki imdedele ahambe umzalwane ukhululekile kulokho naye-ke la ingxabane sifike siphikisane khona nabefundisi ukuthi kusho ukuthini ukukhululeka mina in the context ya 1 Corinthians 7 ngicathi ukhuluma ngokuthi ukhululekile kulo mshado mdedela ahambe kodwa futhi kukhululekile ukuthi ungaphinde ushade ngicathi uchaza leyo nto abanye bathi no uchaza ukuthi ukhululekile nje kulo mshado mdedela ahambe kodwa uhlale wena ungashadile for life naye fanele angashadi for life I'm not sure ukuthi kuchaza lokho uyakhulaza ukuba vele mayehamba kwachaza ukuthi uyoganwa womunye ngoba kwakuhamba amadoda ngalezi ayikhathi abafazi babengavumelekanga ukudivosa amadoda abo wawungenani ilungelo uma usuganele uganile indoda engakudivosa wena ngeke uze uyidivose indoda so ke amadoda ayengadivosile ukuhlala wodwa ayedivosa athatha abanye abafazi ngakho uthi uPawulu mayehamba qhubekela phambili ngemzalwane ukhululekile kulokho ninamba ngcwele bese sikuve 16 ukusummarize nje lento ngokuba wena wesifazane wazi ngani ukuthi ungeyisindisa indoda yakho na nawe indoda wazi ngani ukuthi ungemsindisa umkakho lokho ku-applya to both ukuhlala emshadweni ungamdivorce ngoba mhlawumbe ungamsindisa kodwa futhi mdedela ahambe ngoba wazi ngani ukuthi uyomsindisa awekho ama-guarantees ayisebenzi lento ukuthi wathi umuntu ngizomshada umuntu ongakholwa ngoba ngizomsindisa mase sishadile. Akwenzeki. UNkulunkulu akasithembisanga kanjalo, kaningi kuwa wena osindisiwe. Nala mayifuna ukuhamba mdedela hambe lo ongakholwa ngoba wazi ngani ukuthi uyomsindisa. Kodwa futhi ungamshiyi ngoba mhlawumbe ungasumsindisi. Ngiyayizwa. Ngicela ke ukugcina ngale kuMatthew 19 again. Ngifuna ukuya lapha kuverse 10 bese ngiyavala nje la. Ngifuna ukugcizelela le nto ukuthi emehlweni kaNkulunkulu umshado upermanent. I hope niyayithola. The only time la khona ungadivorsa umese uyoshada omunye umuntu is when umuntu wakho ephingile. Nalapho uyagqugquzela ukuthi umxolele, kodwa uma kungasenzi sometimes akwenzeki ngempela, ayivuseleleki le nto. Kulungile, kungadivorsa ushade nomuntu noma uma ekulaxazile avele ahambe, ngoba kaningi vele uma ihambe umuntu usuke ephinga kwalapho asuke khona. Ahambe nje, akasatholakali, akasafunela ukuthi okuhlanganisa nawe. Bayakwenza abantu lokho ngezinye iy'khathi, then uvumelekile ukuthi ungadivorsa bese uyashada. Those are the only two times ezwini kaNkulunkulu awuvumelekanga ukushada omunye umuntu make wadivorsa for any other reason, including ukuthi uyangishaya. Kulungile, ungamdivorsa, kodwa uzofanele nihlale ningaganile, ningagane nobabili. Manidivosela enye into ngaphandle kokuphinga nokuthi ushiywe umuntu ongakholwa ngenxa yensindiso yakho. Abafundi bakaJesu bebayizwa lento, noma abantu abaningi even ebandleni bengayizwa lento, abayibambi abantu lento, even abefundisi, ngoba mihle namalanga sizwa iy'kandali zabefundisi abadivosayo baqhubekele phambili, badivose baqhubekele phambili babefundisi. Kukhuphuka amathayitli, bishop, apostle, archbishop, divorce three times, uyaqhubekela phambili umuntu, uyabona ukuthi ibandla aliyazi le. Abazalwane basalandela, akekho othi ayi ngeke, isigangu sendoda lesi. Nginokho ngiqhubekile nje, ngilandelile. Bayalandela abazalwane, bagcwala emabandleni, balokhu bawalandelela amadoda enza kanje, ngoba kusho ukuthi ayikaze ise le nto eshiwa izwi likaNkulunkulu. Kubona befundisi nakuthina abazalwane, ngoba phela ngeke umvimbi umuntu uma ufuna ukuqala ibandla. Kodwa wena ulandela ini uma uhleli kulelo bandla njalo? KuMatthew 19 bathi abafundi bakaJesu, uma uJesu eqeda ukuchaza le nto uthi, bathi abafundi bathi kuye verse 10, uma kunjalo ke indaba yendoda nomkayo, uma kuthi njalo ayikungcono ukungagayi. Yabona-ke umuntu oyizwile le nto le, uma kuwukuthi angikwazi ukumdivorsa noma esengidelele ngangihlonile, ngiphinde ngoshade omunye, uma kuwukuthi kufanele ngihlale naye noma ngabe usenhloboni, noma ngingasamthandi, ngingasathi diki, ngingasamfuni ngalutho, kodwa anginalo ilungelo lokuyoshada omunye, uma ngimdivorsa kufanele ngihlale ngisingile, ayi ngeke, mhlawumbe ngcono ngingashadi. Ukuba abantu bebelizwe izwi likaNkulunkulu bebezosho njalo abaningi, bebezo-calculator before bashada, bebezobhekisisa ukuthi bashada nobani, bebezowusebenza umshado wabo. Abawunaki abantu umshado ngoba uma kwenzeka ubheda kuyoqhubekela phambili, kanti akusinjalo bazalwane. The only time ongaqhubekela phambili is when ephingile, noma yena ekushiyile wakulaxaza waqhubeka nabanye. Ngaphandle kwalokho awunalo ilungelo, kufa uhlala ungashadile, noma ubuyele kuyena uyomshela kabusha nibuyelane, or nibe single for life. Wathi uJesu kubona uma ebaphendula, uJesu wathi kubona verse 11, akusibo bonke abangalamukela lelizwi, wakubona bonke abantu abangakwazi ukuhlala besingile njengoba nisho ukuthi ngcono umuntu angashada. Kuphela labo abakunikiweyo, abantu abanesiphiwo, sikhona isiphiwo sokuhlala usingile, ngokuba kukhona abathelwa abazalwa benjalo. Umuntu wazalwa nje akakwazi ukushada, either ngoba izitho zakhe zokucansa ayidevelophanga, noma mhlawumbe umuntu ngokomqondo ukhubazekile, uyabona ukuthi singeke akwazi ukushada lo muntu, uzalwe enjalo. Uthi so bakhona abazalwa benjalo kwasesiswini sonina, kukhona nabathelwe ngabantu, babethelwa abantu ngaleza y'khathi, ngoba kukhona lento yeslave lokugqina, abantu amadoda athelwe kuthiwa ukuze ayosebenza emaphalisi amakhosi, agade abafazi bamakhosi, bese yalinyazwa lasini sangasese, mhlawumbe umuntu onjelo ngeke asakwazi ukuqhubeka ukwazi ukuganga. Futhi uJesu bakhona abanjalo, bese futhi kukhona abathelwa abayithenile bona ngenxa yombuso wezulu.
uPawule la abathe nje angizukuganwa ngoba ngifuna ukukhululeka ukusebenzela uNkulunkulu kungabi khona uNkosikazi ongibuzayo ukuthi ngibuya ngasikhathini ngifuna ukugijima emvuselelweni non-stop ngitshala amabandla okwazi ukwamukela lokho makakwamukele washo njalo uJesu ngicela-ke ukuma la so-ke ukusamarayiza bazalwane into ebengifisa nizwe ukuthi njengomfundisi kadeshe uma iqala umshado is for life ma usushadile akuphunywa ma uke waphuma hlala ungashadile noma ubuyele khona the only time la ungagama khona omunye is if ephingile lo wawuqeda umshado ngokuphinga noma kunjalo ngixolele nibuyisana kodwa-ke ma kungenzeki kulungile ukuthi ungadivosa ugame womunye noma ma ekushiya umuntu usabathe uyamlanda usabathe uyancenga akaseyafunela ukuthi okuzokuhlanganisa then-ke umuntu onjalo sekuthathe njengomuntu ongakholwa vele oba siyokhuza akashiki unkosikazi ayishiki indoda abuyele emzini wakho aribhela aribhela sithine sithe ayi awukholwa ma unjalo unjengomuntu ongakholwa lo bese-ke lo mzalwane angakwazi ukuthi adivorce bese shada nabanye ngaphandle kwalezo yihlandla azikho ezinye uNkulunkulu azamelelayo.